G hini yenu. One, two, five, ndo mtani na 254 sini ya Kenya hata 255 Bongo TZ hadi 256 UGC inapenya. One, two, five, ndo mtani na 254 sini ya Kenya hata 255 Bongo TZ hadi 256 UGC inapenya. Ilianza mchache mchache na ikazidi kugrow. Somewhere along the line karibu ni wache kudraw. Nimecheza tona ligi ndogo na sana pika pro. So consistent kada so ina flow kwa so. Hini ya Kenya, Uganda na TZ jo. Ni ati mezaliwa haikai kudedi so. Better stay close, to withdraw from this game. Ni big shame and insane kudhani yati. Lazima u-impress my game, do upate fame. Basi we maintain the left lane. Hapo mbele kuna shot corner. Na uki-prying ni ngumu kuona. Uwe slim ama kolo bado hutaona. Mafunzo yanayoleta mwangaza basi we. Fumbua mafunzo ukizidi waza. Ukitunga yako na kala itabidi jaza. Burudika na hip hop ukijibanza. 1, 2, 5, ndo mtani na 2, 5, 4 sini ya Kenya hata 2, 5, 5 Bongo TZ hadi 2, 5, 6 UGC inapenya. 1, 2, 5, ndo mtani na 2, 5, 4 sini ya Kenya hata 2, 5, 5 Bongo TZ hadi 2, 5, 6 UGC inapenya. 1, 2, 5, musijali juni melech. Nilikuwa nikingangana kwele wana na fate. Ni elaborate kwa hizi state. Moja kwa moja wanipe dead. Nifanyi makubo wanipe rage. Wanipe rage. Nizidi songa mbele watinguwe zile gate. Hivo basi nipe wendo tuko mbali hurt. Nijet baraka ni set. Haraka the pace kijet. Lakini nasise kudota tankista kasita juu. Mukinyita ni menesh. Ni vita mkutanza. Na minta tangaza nime resign ki design. Kumbuka yangu ni ku edutain more fans. With the lady I'm the gentleman. I hope you can understand. Ikiwa siwezi shine kasani. Heri ni bando nizidi kulang. Basi wezi ni have some fun. Zingine mobs a pine kama samaki kwa pan. 1, 2, 5 ndo mtani na 2, 5, 4 sini ya Kenya hata 2, 5, 5 Bongo TZ hadi 2, 5, 6 UGC inapenya. 1, 2, 5 ndo mtani na 2, 5, 4 sini ya Kenya hata 2, 5, 5 Bongo TZ hadi 2, 5, 6 UGC inapenya. I still have a few lines before I say goodbye. But only for now because I'm not about to die. Any fate proves me wrong, my limits tell the sky. Enjoy the music to the full as you walk by. The trials and tribulations of this life you live. But don't you worry cause I still got the side to give. Real story so you better believe I'll never deceive. My fans for the sake of the CBK paper. If it doesn't satisfy you, I'll not help her. Now go ahead, show me your G's if you love your Jepper. Do Uganda Bongo na hata huku Kenya. Ni flavor do you stand or inazidi kupenya. Na do you hear story na to my work and tashiriki. Kuinua usani wa Afrika mashariki. Ngoma zote za nguvu ziongoze charts kila wiki. Kwani nini? Ah, nini? 1, 2, 5, ndo mtani na 254 sini ya Kenya hata 255 Bongo TZ hadi 256 UGC inapenya. 1, 2, 5, ndo mtani na 254 sini ya Kenya hata 255 Bongo TZ hadi 256 UGC inapenya. Inapenya mzeyo. Still yeah. Records kwenye mixi. Iskisa nyesa kwani nini mistari nazidi kufixi. Yeah, one love East Africa. Yeah. Mini babu, funzo hapa. God bless the underground baby.